matemawo kibira kya wano
dala
kirimu twajjanga
eddagala
amaka g'ensolo
ago
mama gaggwawo ekinneso obutonde bwe bukabya buli lwe bulinnyirwa nzikwako emirembe kinyiiza nnyo ffe kubulwa we twewogoma emiti gitemeddwa tuli mu kyererezi makanika tontankula ennyanja mujononye oyira muyiwoomo ne kasasiro gwe musombasomba buveera bugenze wala maama tulina ekizibu naye nsirika ntyanga obutonde bugwawo situka lelo tuyambe tutasenga somesa wonna banyweze ensonga eno sobaga mukoze bulungi mwebala osomesa butonde we butalina ngemba wakuziikwa sese oyira pa mukulowazaho kikoze tulinda zanyira ku butonde oba bulumi alabe ekituvaamu bulumi alabe ekivaamu tulwadde nyaga lwadde olw'emputtu kino kitujjukiza olugero lwandiwulira ebintu biri mu nnyanja bye mwayiwamu biremesa empuuta zaffe okugejja ennyo waliwo lwekisuukirira ne zifa ne zitembanga kabonero ka ntiisa tusaanye ffe twekaabireko zi guloba waamingi balimi tebakyeyagala pulasitiika ebimera nakyabiremesezza situka lelo tuyambe tutasenga somesa wonna banyweze ensonga eno sobaga mukoze bulungi mwebala osomesa butonde we butalina ngemba wakuziikwa sese oyira pa mukulowazaho kikoze tulinda zanyira ku butonde oba bulumi alabe ekituvaamu bulumi alabe ekivaamu
kabonero yambala tuwa